My name Wananita Renji.
Uko nyonyo,
uko nyonyo,
uko titi,
uko titi,
uko dola,
uko shoga,
uko kaka,
uko kaka.
Mama mina fa la 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 la. Ojo la 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 la. Kepu la 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 la.
Pacheco mirundo.
Usipende vya bule bule utauponza. Unapenda vya bule bule utauponza bwana. Usipende vya bule bule utauponza. Unapenda vya bule bule utauponza bwana. Sio kwamba likuwa na kutaka sana, ilo kwenye akili yako litoe. Na sio kwamba we ni mzuri sana, ilo bwana kwanza nomba ulijue. Pesa nimekupea, vitu nimekugaia. Leo na kuita geto nasema unaisia. Au unanitania, baby unaniongopea
unaniongopea.
Au unanitania,
eti
besu unaniongopea
unaniongopea.
Ala la 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 ala la la la
opio.
Ala la 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 ala la la la
epu.
Ala la 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 ala la 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 ala la 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 ala la la la.
My ego vin, are you gonna do me like this? Bang 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 lekwe, oh baby lekwe. If in a chokwe, if on a chokwe. Incredible,
if I got incredible, a good day available. I try well, I make a fit to compose. You make bad man, they lose control. Make a compose, or you come close.
Finish me, yo. Akwa muna gina buja, eh. Muna gina lekos, lekos. Let me deliver, lekos.
Let me deliver, so.
Shimmy, 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 yeah, 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 yeah. Kelebu, 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 if I do money, sure you go do.
Sure you go do,
she say, of course.
Sure you go do,
Sure you go do,
she say, why not?
Why not, oh.
Upo nyonyo,
upo nyonyo.